Katonda yebale yakoze bino ebikulu mwatunkubira engalo nyimbe nyimbire katonda nga nebaza katonda omulamu akoze bino ebinene kona kungoma ewuuna enzinire katonda nga nebaza katonda omulamu omutegesi kasooke nebaze katonda omulamu baganda bange kuba yateekateeka bino era bituukiriza nebaza katonda omugaziwuliriza eyakata nembaga embereberye mu adenisebo abakole munyumye nyo ekyo nebaza katonda era ekitiibwa n'ettendo tubivundiza mukama abagole bannange mumpe ku matu ninayo ebigambo byammwe ebyembasibirira ebikulu nga mwalayidde munnange ebirayiro byokale ne togeza nga nobireka mwana wattu nozwaza omwenkanonkanene waffe tekukola omusajja gwe mutwe gw'ennyumba omugondera ennyabo musala naye yagondera bba mukyala nkukutira nawe ogondere balo nnyabo obuyonjo mu makamba amakigambo kikulu nnyo oyonjo amakago n'abalala gabeegombesenga okunobanoba munnanga ekikasuka eri tokisembezanga gwe ne mundowooza yo nnyabo omukazi okuyombayomba kigoba omusajja munju kale toyombayomba abeera omukyalo w'amagezi beera ekiddukiro kya bbawo omukole mwana wange bwatagulwa eyo kyabadde atukira eno gy'oli omukyalo omugezi anyweza ennyumba yagikumba naye ate omusiba amenyamenye nge tomenya nnyabo omwambi kukutira wulira mwana wange nkola payipo kyegamba oyagala omukyala wo okwagala tekunyiga tekunonja byako tekwekulumba ate mwati tukunyingiriza bw'oba oyitaoyita ng'oteeka muyiizeeyo akalaba kalungi akanamusanyusa omusajja okodowala ekyo nno kinyiga omukyala naye gwekukutira mukwano tokodowalanga obufumbo obukola mukwano mwana wa katonda omwami kukutira omukyala togezanga n'omukuba kubanga bwe tulokoka emikono nga girokoka ebigere nga birokoka nga n'emimwa girokoka ssebo emikono ejja kubanga nga tegikagezaako emimwa ejja kubanga nga tegikyageza kukuma omwami wuliriza omukyala tomuwukula n'ebigere ebyomwatu biremu okola embaliga mukuumaga ne mwagala ne mumufumbo mwammwe musoma ekigambo kya mukama kibalungamyenga wabula ebyama by'omunju tebisatula mubikwasa omuyinza wa byonna yabisobola n'ebizibu bannange byemusisinkana mufukamire musabe mubiwangulenga emikwano emikyamu obujja n'olugambo kale mubyewalenga munyweze obufumbu bwammwe mu nyumba temuliko abakole baana bange abawanvu n'abampi mubasembezenga abagenya banajjanga mubasembezanga kubanga oluusi mujjiramu ne bamalayika mwabo kale n'abaana b'onoozaala wuliriza obayigiriza amakuba ag'okutya katonda wabula masabira omukisa mu bufumbo bwammwe mulaba okuganja mwagala n'okuzaama kambasabira ekirala muzaale n'abalongo mubeere n'emirembe mumaka amasanyufu ennyo abadde basuubira okubasonda ebyo mubiveeko okuba mukereya ennyo n'omwami n'abaso
Thank you.